So. Yeah. It's your boy Jay Z. Sugela manje ukangibiza ngosikhotheni. Yeah, isikhotheni singile le. Ayi, lalela la. Sekunjalo guys. So. Yeah. Mina ngiyasibana lova shizila no pain no gain. Uzozwa bethi ngiyahlande flow yababa ngathi ngiphobizeni. Bamba la, ngizwa la, ngika pop champagne. Zodlala le namba ngikhila amagazi bafana bangibize ngosikhotheni. Mina ngiyasibana lova shizila no pain no gain. Uzozwa bethi ngiyahlande flow yababa ngathi ngiphobizeni. Ngizwa la, bamba la, ngika pop champagne. Zodlala le namba ngikhila amagazi bafana bangibize ngosikhotheni. Me. Thatha la, ngizwa le namba lalela la. Mina ngiyongena ngikhila amagazi. Ngiphubisha peni letha namajazi. Naba bantwana baphetha amakani. Bathi nginkunzi nginga mathole. Lova bhala musu kubeda. Mina ngiyosiphisa kuyosuka amaphepha. Ngidedele iphanti igilika bangenhla. Ngicela bafana ke kuhlehla amakhehla. Ulova ngimhlaba ngephantsha avuke eDustin. Ngathi sidlala iboxi show. Mina ngizonquma amadoda ngeflow. Ngikhile kwasani bangibiza ngopro. Ngihulaza kwasani ngibangena for show. Laba ngibathela ngeflow. Bazenza manje sibanikeza itsonsi show. Mina ngibhala amagama ngenkani. Ngigijima ulova aphelelwa amalani. Okay fine. Uthi uzotisa nimnikeni imaki. Ngidedele iphithi ngigijima okwehashi. Bacela amabifu ngibanika amabhasi. Fike egalini ngiphethe umakhanya. Nonke phaka mani. Usikhotheni unilethele ibhifu. Ngoba engayidli wozophaka mani. Wathi ngidla okokugcina le beat. Okokugcina ngci. Sho. Yeah. Mina ngiyasibana lova shizila no pain no gain. Uzozwa bethi ngiyahlande flow yababa ngathi ngiphobizeni. Bamba la, ngizwa la, nika pop champagne. Zodlala le namba ngikhila amagazi bafana bangibize ngosikhotheni. Mina ngiyasibana lova shizila no pain no gain. Uzozwa bethi ngiyahlande flow yababa ngathi ngiphobizeni. Ngizwa la. Bamba la, nika pop champagne. Zodlala le namba ngikhila amagazi bafana bangibize ngosikhotheni. Yizwa gazi ngidedele inamba. Vele kule pithi ngizenzela umathando. Banonga ngibamba khala abantwana mangena lo mfana. Bamba la, yizwa la, vula namasango ngiyangena la. Himulokisho zodala la. Dedele inamba ngibanqume ngempela. Letha nebithi ngibangene ngibahleka. Ngifuna abafithi hhayi ngifunda amakhwela. Ziphe zami, yes makruga saluthi nje ngiyanibona. Angibhala amagama ngidlala ngongwaqa move. Masaka ngiyathesha. Angidlala amagende ngidlala ngemali. Bheka ngisipitha amaphepha. Izwa ngidlala ngepeni mangena mina gijima iveni. Kugcala omaphuza bangifaka amabheji. Ngivuke ngiphenduka umaqhuza. Ngithi nje bangifaka amabheji. Mangidlala ngephantshi kuhletha amakhehla. Bacathe nginkinga ngeboxing. Bayizela mina Clever uzoshona. Wena uzolala kwi-coffin. Le game yami ufuna ukudlala sondela ngikuboleka i-joystick. Vele bangibiza ngo-flowkid. I'm always down never flexing. Nika pull up the game never speeches. Never speeches. Bawukafula udodi. Idle wokugcina-ke manje le beat. Peace. Ngesilungu bathini, I'm out. Siento por ti.